Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Kuri Facebook ni kuri VOA radio yacu, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteza matwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateganijwe inama mu kwezi kwa 7 izahuza urubyiruko nyafurika n'urwo muri Amerika. Bazabaganira ku bucuruzi n'ishoramari, cyane cyane mu nzego z'ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'ubuhinzi, ndetse n'uruhare rw'urubyiruko mu kwiteza imbere no kwihangira umurimo. Muri iyo nama hazana muri kwa amahirwe mu ishoramari mu nzego zitandukanye, dore ko Afurika inafite isoko ry'abantu bagera kuri miliyari 1.2. Mu bari kwisonga mu gutegura iyo nama harimo umunyarwanda Olivier Kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika muri Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce. Bwana Kamanzi niwe mutumirwa wacu uyu munsi. Bwana Kamanzi, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Bwana Rwema, mwiriwe muraho neza?
Yego, natwe turaho. Mbere na mbere, mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina no kubijyanye niyo nama murimo mutegura, usanzwe uyobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika muri Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce. Uru rugaga rwanyu rukora iki?
Rwema, murakoze cyane, ndagira ngo mbashimire cyane kwa mwantumiye, kandi nongere nshimire abatumirwa banyu n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndagira ngo mbanze mbashimire by'umwihariko. Nibyo urugaga rw'abakozi cyangwa se rw'abikorera, icyo tumaze imyaka igera kuri 5 mu buryo rwatangijwe mu by'ukuri n'Abanyafurika baba hano muri Amerika, hamwe n'aba bita Abanyafurika African American, bishyize hamwe kugira ngo turebe ukuntu twakorera hamwe duteze imbere umugabane wa Afurika. Ku buryo ubungubu ntabwo ari tugamije gukorera hano muri Amerika gusa guteza imbere hagati ya Amerika na Afurika, ahubwo ni ku rwego rw'isi, kuri rw'isi yose. Ni ukuvuga ko nk'umuntu ufite ibicuruzwa ashaka kujyana muri Afurika, ari muri Brazil cyangwa se ari muri Malaysia, arashobora kubikora rwose, tukabafasha kuba yakohereza ibicuruzwa bye muri Afurika mu gihugu icyo ari cyo cyose. Ku buryo no mu bihugu byose muri Afurika, haba mu bihugu 54 bifitemo abantu baduhagararira inyungu zacu muri ibyo bihugu. Icyangombwa rero ni uguteza imbere ubucuruzi, guteza imbere ishoramari, no guteza imbere cyane cyane ibijyanye no guhahirana cultural exchange ziko na bita ngo guhuza
imico
imico cyane cyane abantu ku buryo ntago mwahahira na mutaziranye imico yanyu nabyo tubishyiramo imbere bikaba ari nabyo dushimire cyane duhuza ku mugabane n'isi yose mu rwego rw'ubucuruzi kugira ngo muhahirane nk'uko maze kubivuga mugomba kuba mufitanye inyumba n'imico si umuntu mico y'ubwoko ki nabyo tugishyira imbere cyane
nibaza ko ari nayo mpamvu mwahisemo gutegura iyi nama izahuza urubyiruko nyafurika n'urubyiruko rwo muri Amerika cyane cyane barwiyemezamirimo niko bimeze
rwose kuko twararebye turavuga tuti umugabane wa Afurika nk'uko ubibona 65% n'urubyiruko ubwo rubyiruko rero kugira ngo rugomba gutezwa imbere kugira ngo turuteze imbere hari uruhare runini cyane Amerika igomba kugiramo nayo ibijyanye no guhahirana ibijyanye n'imibanirane y'umugabane wa Afurika na Amerika ubwo turavuga tuti abashobora guteza imbere Afurika n'urubyiruko reka turuhuze kuko nirwo twavuga ko nibwo n'amerekezo y'ejo nirwo rwe
ejo hazaza
n'ejo hazaza reka twashyiremo ingufu muri icyo kintu nacyo twavuze tuti reka umuco tuwushyire imbere bazaze baganire ku muco bazaze baganire ku
iteranabuhanga
ikoranabuhanga hanyuma turebe n'ibijyanye n'ubuhinzi kuko ni ibyo bintu bitatu tubona ko ari byo tugomba gushyira imbere kugira ngo Afurika izatere imbere ubwo urumva rero kugira ngo Afurika itere imbere urubyiruko rugomba kugira uruhare rukomeye cyane
hanyuma se ni gute muzahuza urwo rubyiruko nyafurika n'urubyiruko rw'abanyamerika kuko nasomye bimwe mu byo mwanditse mwashyize ahagaragara ku rubuga rwanyu ngo muri iyo nama mwiteze abantu barenga 1,000 mu gutoranya abantu bazatumirwa muri iyo nama mwashingiye kuki
icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane ubajije wenda ntabwo ari ibintu byaje gutya ngo bitugwiririye tutekereje gutya ahubwo n'imyaka 4 ishize dukorana navuga ngo ikina leta y'Abanyamerika muri iriya programme izana abona kwita Young African Leaders tukatanga yari programme tumaze irigiye imyaka 4 dukorana na State Department cyangwa se urwego rwa Amerika rushinzwe imigenderanire hagati y'ibihugu icyo gihe rero buri mwaka kwakira ibigo by'abantu bya muri Amerika byakira abana bageze ku 500 cyangwa ntabwo navuga ari abana young entrepreneurs abantu bose bari hejuru y'imyaka 20 kugeza ku myaka 35 buri mwaka baraza Amerika guhera muri 2014 yakira abantu bageze kuri 500 uretse ko ngo bongereye kuzageza ku 1,000 hano muri Chicago twakira abantu bageze kuri 25 n'abantu bikorera cyangwa se bakora mu bigo bitandukanye noneho twembe icyo dukora uru rugaga rw'abacuruzi niko navuga rubafasha kuvuga muti ngo mugeze inaha ngaha reka tubashyire duhuze n'abacuruzi bikorera b'Abanyamerika muhure nabo muganire n'umusubira muri Afurika mba mufite mwumva koko uko ubucuruzi bukora muri Amerika uko ishoramari rikora muri Amerika uko umuntu yihangiye umurimo muri Amerika none basubirayo babe bafite abantu bazaba babakurikiranira babakurikira uko bakora muri ibyo ngibyo rero no muri urwo rwego nababwiraga yuko dufite abo bantu bari muri Afurika mu bihugu ibyo ari byo byose byo muri Afurika iyo bagiye ntabwo tubibagirwa dukomeza tugakorana ni urwo rwego rwose twashaka kugira ngo bongere bagaruke bataje mu rwego rwa leta ahubwo baje mu rwego bigenga baje aribo biteguriye icyo kintu noneho tubahuze n'abandi ba urubyiruko rwo muri Amerika
ariko
kintu ko ngo kwitwa naho ngaho ifatizo ryahereye
bwana Kamanzi akenshi uganiriye n'urubyiruko cyane cyane urubyiruko rw'abanyafurika bakubwira ko ntibabuze ibitekerezo byo gutangiza za business kuba barwiyemeza mirimo ariko akenshi ikibazo bahura nacyo ni ikibazo kijyanye n'igishoro hari icyo mukora kugira ngo urwo rubyiruko rufite ibitekerezo mwumva ko byavamo ikintu gifatika mwaborohereza kugira ngo bagire access kuri icyo gishoro
nibyo cyane byo vuze nibyo kuko urabona rubyiruko rwinshi rurarangiza amashuri ugasanga nta kazi nta mirimo babonye cyangwa se ugasanga no kwibabasha kwingira kwihangira imirimo ugasanga nta gishoro nkuko kumaze kubivuga mu byo tugamije muri ibiganiro cyangwa se kuza guhuza aba urubyiruko igikomeye cyambere ni ukugira kubahuza n'abashoramari b'Abanyamerika abashoramari bo muri Amerika bazaza barebe ibyo nakwita urubyiruko byo bafite byo bakora muri Afurika bazaza bakazana iyo mishinga bafite none tukabahuza n'abashoramari bazashora muri iyo mishinga yabo aho ngaho niho tuzashyira ingufu cyane twarabatumiye abashoramari b'Abanyamerika bazaza bagahura nabo nano kaba babafasha kugira ngo iyo mishinga bafite bashyiramo amafaranga kandi amafaranga tuvuga ahangaha ntabwo ari amafaranga menshi rwose nk'umuntu ushaka nk'umushinga ukeneye $10,000 by'amadolari 20 30 nibyo bintu ntabwo tureba ya amafaranga menshi cyane turaba imishinga mito cyane iciriritse kuko dutekereza ko ariyo aribyo bizateza Afurika imbere ntabwo ari za miliyoni na miliyoni zizateza Afurika imbere ahubwo ni ya mishinga cyane mito mito cyane kuko abacuruzi baciriritse nibwo rwego rukomeye ruteza imbere igihugu icyo ari cyo cyose haba no muri Amerika ngaho usanga yuko abo bita SME small and medium enterprises cyangwa se abacuruzi baciriritse aribo bateza imbere ibihugu no muri Afurika rero nuko uko tubibona ku buryo rero niho tuzashyira ingufu cyane kuzana abashoramari kugira ngo babashoremo imari cyane cyane babafashe no gukurikirana iyo mishinga kuko ninaguha amafaranga utazi ukuntu uyakoresha wa mushinga ntago wazakomera cyangwa ufatike tuzashyiramo n'ingufu cyane urabona turimo tuvuga ibintu bya technology cyangwa ikoranabuhanga nibagenda bazakomeza babakurikirane barebe ko imishinga yabo ikora cyane ikindi kizakorwa muri iriya nama turashaka gushyiraho inabyita mu kiya fund wenda wafasha kubona bisobanura ikigega cy'imari ikigega cy'imari cy'urubyiruko ruhuza Abanyafurika na Amerika aho rero tuzagira umugoroba wo kwidagadura muri uwo mugoroba wo kwidagadura hazatuma ko twatumye abantu bazaza gufasha gushyira icyo kigega kugira ngo agire amafaranga azajya afasha iyo mishinga mito mito cyangwa se imishinga iciriritse kugira ngo tuzajye tubafasha muri iyo mishinga yabo niba umuntu akeneye amafaranga makeya yaba ari 5,000 yaba 10,000 kigega kizajye kibafasha muri iyo mishinga kuko imishinga myinshi ijyana muri banki ikakubwira iti uzana ese wifashe
ingwate
ntabwo tubona ko twagufasha turashaka ingwate ugasanga nta ngwate bafite nibyo guhe murakoze cyane ingwate ugasanga nta ngwate cyane icyo kigega rero ntabwo kizajya kigufasha kugusaba ingwate ahubwo kizajya kireba gusa nimba umushinga wawe ufashe uzakomeza ukakungukira noneho iyo ngwate ntitwirirwa ntibirirwa bayikwaka gusa ari kureba umushinga nimba ari mwiza nimba ari mwiza icyo kigega kitakugoboka.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwumva ni Olivier Kamanzi ayobora urugaga rw'abacuruzi n'abikorera ku giti cyabo b'Abanyafurika muri Amerika ruzwi nka Global Chamber of Commerce, akaba ari no kwisonga y'abarimo gutegura inama izahuza urubyiruko rw'Abanyafurika n'urubyiruko rw'Abanyamerika. Kuri telefoni kandi dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza bwana Kamanzi. Reka duhere kuri Cedric wiriwe neza.
Makuru.
Uri he Cedric?
Ndi mubuganda Kampala Uganda.
Ikibazo cyawe.
Yego ndaramukije umutumire bwana Kamanzi. Ikibazo fise ngoma kumubaza muri Afrika arurubyiruko rwinshi kandi rufise impano nagomba kumubaza ibyo bazokwisunga kugira ngo bacagure ugo gwaruka ruzoja muri iyo nama. Hama ikigira kabiri gisa n'icyo nyine nagomba cenda mubaza ikindi kriteri cyanke ibindi bintu bazofatira kugira ngo ugo bafashe ugo gwaruka ugo batume bamenye ugo gwa ninde muri ugo gwaruka azoronka ugo bufasha.
Urakoze Cedric Mukanya bwana Kamanzi yaragira icyo avuga kuri icyo kibazo cyawe. Reka dufate na Frederico wiriwe neza.
Wiriwe neza Edigwema.
Uri hehe?
Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Jena gomba kwanza gushimira uwo mutumire na mukurikiranye kuva mu ntango ukungere yavuze yuko bagiye kuzoshinga ikigega cyofasha ugwaruka. Hanyuma nkamubaza boba baratumiye ugwaruka go mu Burundi kigira kabiri nacyo boba bafise umugambi wo gushigikira amashira ugwaruka ruhurikiye mu mashira hamwe mato mato kubera twenga ha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turafise ikibazo cyatwebwe amashyira hamwe mato mato y'ugwaruka kuntu haba mujyanye n'inyigisha ta muntu atwibuka mu bijyanye n'ibintu byo kwitunganya imigambi yo kwiteza imira ta muntu atwibuka mu bijyanye n'ibya technology bya development economic aho nta muntu mwatwibuka niyo baramutse bagira naho ngo bariko baribuka bayibuka ya mashyira hamwe twe nka zijya za ajap cyangwa zijya za ndi yagenda nayo na mashyira hamwe urikiye umugaruka gwize sa mashyira hamwe urikiye umugaruka ruto ruto gwatwe bw'abantu batu batu tutashobye guca ku ntebe y'ishuri kuko ni cyatuye daca ku ntebe y'ishuri byatewe n'ingorane z'intambara yabaye umwaka w'1993 ababyeyi bacu baricwa ntitwashobora kubandanya amashuri twibumbira yo mu mashyira hamwe kumwe rero mashira hamwe ntituronka umuntu adufata mu mugongo ikana leta ntiradufata mu mugongo bazeze rero baze baragerageza rero baze baratumira ugwaruka rutashoboye kwigama kwigisha ibikorwa by'iterambere kukubera keshi ibaba nabo banye politiki babashaka guteza umudugara mu gihugu bacha kuri twe bugwaruka rutsiza ama nagomba kumushimira cyane numvanye kuri aho kabazo murakoze hama bazeze baratwibuka twe bugwaruka rutsiza badushikira badushigikira migambi y'iterambere kugire natwe chure gutera imbere kwemere uteze imbere n'igihugu murakoze imani bahezaga
urakoze Frederico nawe mukanya bwana Kamanzi aragusubiza reka dufate na Corneille wiriwe neza
wiriwe neza itikwema
uri hehe
ndi murutana Burundi
ikibazo cyawe
ndamukiza umutumire ubwa mbere
arakumva
nako ubwa mbere mbanze negure cyane ico kintu bama abantu baje kwiga hanze bama bafata ngo gufasha ugwaruka icyo cyo kizingamitse naba dukurira mu ntware naba ari mu ntware no munsi cyo kibazingamitse amareta ya Afrika yose na amareta gishobora gutunganya ibintu byayo no kuvuga yuko yose akagemeye nayo nyene gufashwa ikintu cyo kwaruka mu gihugu kidashobora kwikorera imigambi muri Afrika ni iki nta ndero nziza iriho mu mashuri no kuvuga education yayo imeze nabi cyane kuko ibavuga ko kwafasha ugwaruka rwa Afrika iyo muri Amerika ugwaruka rwa Amerika rwafashijwe nande rwafashijwe n'amareta yako ayo marita atunganya imigambi arasesekaza umwimbu ugwaruka roronka kazi ruraja ku mashuri ruriga ranonosora uno munsi cyo kitumora bageze ku technology teye ubwo nibande barufashije
hanyuma se Corneille mu gihe izo leta zanyu leta zo muri Afrika nyinshi zitafasha urwo rubyiruko ubwo byaba ikibazo ku munyafrika ufite umutima mwiza afashe icyemezo cyo gufasha urwo rubyiruko abona ko leta zabo zitarimo kurushigikira
erega ntazofasha bose mbega zofasha gushika ryari azofasha bangahe ikibazo nicyo nyine aho nyine kigaruka nimba zofasha abantu batanu ahubwo naze asaba amajwi ugwaruka aho bitugwaruka no munsi babo bakiri bato aje hejuru afashe ibyo bintu bishyi hejuru kuko intandaro ya mbere nibica suguca mu gukena bica mu kugura indongozi nziza iza guha umugambi kino ibino bihugu bya Afrika kugira ngo bishobore kuba byogira byo tera imbere ugwaruka rwa rukikorera aho ruri hose no kuvuga no guhakana na Thomas Sankara nibagire kujya kwa Thomas Sankara baze mu muri Afrika wabo bitoze abaje hejuru barongore rero imigambi bafite yo kugwaruka bareke gukena none niyo afashe abantu babiri cyangwa batatu bizoza niki
urakoze Corneille kuri ibyo bibazo byawe bwana Kamanzi hera kuri izo mpungengeza Corneille
okay Corneille urakoze cyane kuko ikibazo bajije ni ikibazo gikomeye kandi cyiza urashyiramo uruhare rw'uburezi n'uruhare rw'imiyoborere muri Afrika muri rusange icyo nakubwira nibyo bijyanye n'uburezi ni ikibazo ntabwo ari ikibazo kandi kireba na Afurika yonyine n'indi migabane yo ku isi hose usanga bafite ikibazo cy'uburere cy'uburezi usanga uburezi butameze neza na n'ibitubwa byose kwishingira imirimo ntibishoboka icyo rero ni kukivuze hagomba kubaho ubufatikanye hagati ya za leta n'abantu ku giti cyabo kuko ntabwo leta yarangiza ibibazo byose uruhare na rwawe nawe Corneille ugomba kugira uruhare udafite ubushake bwo kwiga hauza guhatira kwiga ugomba kufite ubwo buhake bwawe kushaka kwiga kandi ugomba gukora kushoboye uga na leta yawe ukayibwira kugu imyigire yawe atari myiza bakabimenya icyo gihe rero ko leta ni indi leta ari twebwe nimba twe tudakoze akazi kacu se ngo tubwire leta imyigire ntabwo ari myiza leta nayo ntakishobora kutagira ikihindura kundi twe tugomba guhindura ibintu ntabwo hari undi muntu uzabikora wenda ni igitekerezo cyanjye ku giti cyanjye uruhare rwawe ni ngombwa kugira ngo ibintu bihinduke kigeregana n'icyo kivuga abayobozi abayobora ibihugu abayobozi nibanze se si wowe se si wowe bashyiraho ugomba kugira uruhare rwo kugira ngo nyine ubirwanirire ko ntabwo bintu bizizana utabirwanirire naho ibyo wavuze uti mutahe mudufashe nibyo koko gutaha nibyo tugomba kugira uruhare rwo gutaha nanjye naratashye ndagenda nubaka urwambyaye wenda wikurikiranye uzabibona naratashye ndagenda ibyo nakoze birahari birafatika wenda tuzagira ikindi gihe cyo kubiganiraho ariko ndavuga nti hari ikindi kintu ushobora gukora kirenzeho ibyo nakoze kandi nkakikorera ku rwego rwa Afurika hose ibyo nakoze nabikoze yari mu Rwanda ariko ubu nsigaye noneho naragiye ku rwego rwa Afurika yose kugira ngo mfashe Afurika yose mu bihugu byose atari igihugu kimwe gusa aho wenda nicyo nakubwira Corneille nimba atari icyo nasobanuye wenda tuzabigarukaho ikindi ku bijyanye na Cedric ukuntu urubyiruko twagiye turuhitamo kirajyana na kiriya kibazo Frederic nawe yavuze ati Burundi se nabwo
bwaba bwaratumiwe
bwarahiswemo birajyana byombi mu guhitamo twahisemo ibihugu 47 ni ibihugu byo biri munsi bavuga ngo
y'ubutayu bwa Sahara ariko
babyite Sub-Sahara Africa kuko ni nabyo biri qualifié cyangwa qualified muri iriya programme ya yari programme ubwo rero navuze yuko intangiriro cyangwa ifatizo byari bariya baje muri Amerika banza kwiga barataha dushaka kongera kugarura ariko ntabwo ari we tuhagararira n'abandi bose buri wese mu urubyiruko rushaka kuza nta kibazo rwose nawe Cedric na Frederic nimwe mushaka kuza ubwo mwanyura kuri Rwema mukayitwohereza kontakiti zanyu tukabatumira nta kibazo ntabwo nta muntu umwe uvuyemo cyangwa tuduheza buri wese arisanga ku bijyanye n'amashyirahamwe wenda kugira ngo mirangirize aho ngaho buri gihugu twashyikiye duhitamo abantu babiri no mu Burundi twahisemo abantu babiri barahari wenda ntabwo mfite amazina yabo aka kanya ariko wenda na uyashatse twayaguha buri gihugu cyagiye gitanga abantu babiri urumva ko hari abantu bageze kuri 96 bazava muri Afurika muri iyo porogaramu ariko hari n'abandi rero barenze abo ngabo abo ngabo niyo bari fatizo twagiye dufata babiri buri gihugu n'u Burundi burimo ibijyanye n'amashyirahamwe ni byiza cyane nimba mu ishyirahamwe ryanyu mufite mushaka muzaze rwose hari website muzagende mwuzuze ibisabwa noneho tuzabatumira nta kibazo hari ibisabwa rero icyo tuvuga tuti ibisabwa cyane cyane ni uko ushoboye kuba wakwigurira itike y'indege nicyo tugusaba gusa ibindi byose ubijyanye n'aho uzaba ibijyanye n'ibyo uzarya ibintu byose tuzabifata twe tuzabikora nta kindi kintu uzatanga nta kindi tugusaba ni ukuba wakubonera itike y'indege wenda nicyo gishobora kugora abantu rimwe na rimwe ariko mu bihe bizataha turimo dutekereza mu bihe bizaza ko tuzashaka no ku buryo tuzajya twishyura iyo tike y'indege nayo niyo byateza ikibazo ariko tugitangira twabaye kuba ariyo nicyo twashyizeho cya mbere ugomba kuba ufite kugira ngo uze muri iyo nama nta kindi ibijyanye n'amaviza rero ni ibisanzwe ugomba kujya kwaka muri ambasade ukaguha viza birumvikane
Bwana Kamanzi hari undi mukunzi wacu watwandikiye ku rubuga rwa Facebook yitwa Milano yagize ati muri Afurika urubyiruko tuzira ubukene bw'imiryango yacu itaduha ibikwiye tukanazira ubukene bw'ibihugu byacu bitubaka infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo bikwiye ngo gusa na ruswa iratwica kuko ntituma tubona aho tumenera hakiyongeraho imisoro ihanitse cyane cyane iwacu i Rwanda uyu ni urubyiruko ugaragaza ko hakiri inzitizi nyinshi cyane kugira ngo umuntu abe rwemezamirimo nyawo
ibyo bibazo ni byiza avuze byose ari ubukene buhari za ruswa hari imisoro yose izo nzitizi zose uvuze niko ko zirahari akandi kandi ntekereza ko ariyo niyo mpamvu iyi nama twayikoze kugira ngo izo nzitizi tubanze tuziganireho tuzemeranyeho ko urubyiruko koko izo nzitizi zihari kandi izo nzitizi zituma urubyiruko wenda rudatera imbere abazarangiza ibyo bibazo rero ni mwebwe urubyiruko ntabwo ari undi muntu uzabibarangiriza ni mwebwe muvuga muti ruswa ntitukishaka imisoro n'imiremire iratubuza kwihangira imirimo kuko iratubuza gukora neza nimba iyo misoro munayitanga ntijye imisoro ni myiza kuko imisoro niyo yubaka igihugu ariko igomba kuba uburyo itangwa n'uburyo ikoreshwa ibyo rero nimwe mugomba urubyiruko nibwo rugomba kubikora ntabwo ari undi muntu wundi uzaza ngo abikore abakuru babakuriye twebwe ni ukubashyiraho uburyo asigaye ibihe bizaza imyaka izaza n'ubu ngubu urubyiruko rwinshi ruri mu mirimo urugo rugomba kubirangiza ibyo rero turashaka kugira ngo tuze twicare babiganireho urubyiruko ruganireho noneho rufate n'ingamba z'ukuntu iyo misoro bazayigabanya izagabanywa cyangwa se igakoreshwa neza ukurikiza za ruswa zigomba kuvaho n'izo nzitizi zose n'ubukene butwagarije no guhinga imirimo n'abantu barangiza amashuri ugasanga nta kazi bafite noneho bagavuga bati dore ukuntu tugiye turebye uko amerika yateye imbere natwe reka tugende turebe ibyo twize hariya turi uruzinduko tubizemo iki reka tugende tubikore nimba byo twabonye ari byiza kuko mu twaganiriye na bagenzi bacu tugende tubishyire mu bikorwa aho dusubiyemo ntabwo ari ngombwa ko bavuga ibyamye muri amerika byose ntabwo ariko ari byiza ariko ushobora kuza ugasanga ari byinshi byiza wagenda nawe ukigana ukaba wabishyira mu bikorwa bitewe n'uburyo ibihugu byanyu bibahagaze mu Burundi cyangwa mu Rwanda n'ibindi bihugu bakora ukaba wabishyira mu buryo kandi icyangombwa ni ukubuvuga uti hari abantu nahuye nabo hari abantu bazamfasha gushyira mu bikorwa ibyo bintu nabonye
Urakoze cyane Bwana Kamanzi, reka dufate irindi tsinda ry'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Rafiki wirwe neza.
Ego mwiriwe.
Uri hehe?
Dende Burundi mu Kirundo ko ntega ahantu hitwa mu Kidesand.
Ikibazo cyawe.
Ai, kera cyane nayo dogo yari nererana. Yandiko na bide ba bika erega ugwaruka ko muri bya bihugu byakize byo muri Amerika. Reka bateri imbere kubera bati bari kuva kera urabona bati nk'akarorero ku gihugu cyacu cy'u Burundi kigo kirakinye kabiri cyakinye na mpamvu rero ibyo numva bitwakura kubera uvuze ati ugira icyo wihangiye usanga hari abandi bagutanze ugaca usanga imisoro ibaye myinshi ugaca bita umuhombo ugaca usubira nyine kubwira ego ndabizi nanjye ndiko ndiga mugabo naho ndiko ndiga sinivuga yuko ndoroga isimbura kubera nawe tujya kwigusanga ukatubwira ati kugira ngo tuzobaho avuzi nuko nyine n'ubwo umuntu ahegeje iwacu umubosi arakwakira akaguha akazi ugakora araguheza ku kwezi kukwera yendeko nabibona rero ibyo kabisa tuzobaho kabisa mu Burundi cyangwa mu Rwanda sindi sindi nyine n'ibyashika tuzobyasiza yombi.
Urakoze cyane Rafiki kuri ibyo bitekerezo byawe. Reka mfate na Vincent wirwe neza.
Wirwe neza Edelwema.
Uri hehe?
Ndi hano mu karere ka Kamonyi hano mu Rwanda.
Ikibazo cyawe? Ikibazo cyawe?
Ndamukirije mutumire.
Urakumva?
Ikibazo nagira ngo mubaze ni byiza koko numvise yuko ari ishyirahamwe ayoboye ni byiza cyane ariko nagira ngo mubaze nkatwa kenshi turi mu Rwanda hari igihe usanga nk'umuntu cyangwa umuntu arize ararangije nta kazi nibyo koko kwihangira umurimo nibyo kandi leta inadukangurira kujya mu mabanki tukagenda ariko twese usanga ntambwe yatuzeje ko numvise ayoboye ishyirahamwe kandi ry'abacuruzi ariko bakaba numvise wagira ngo ni abantu bakomeye ese ni uguhera ku muntu ku rwego uruhe ku muntu yaba afite umutahe ungana gute ko akenshi nk'uku nguku dufate nk'uko ucuruza mobile money ushobora kuba ufite nk'umutahe w'ibihumbi nka 500 n'urugero leta ikubara nk'umucuruzi iyo habaye inama kandi nagukoresha nk'umucuruzi ariko wahomba ugasanga ntaho wajya kuguza kuko ufite umutahe mukeya nta n'ingwate dufite nagira ngo rero mubaze nimba ajya gerageza cyangwa se baba bagiye nko kuba baganira na leta kugira ngo abacuruzi bato bato nabo bajye bagira ijambo nimba leta yagukoresha bikaba batangaga umusoro neza hanyuma ugize nk'ikibazo ugahomba bakaba bakuvuganira ukaguza cyangwa se ugifata nk'iyo nguzanyo ukaba ugiye gutangira gucuruza bakaba bakuvuganira kugira ngo wenda hari nk'amezi abiri ya mbere leta ikorohereze kugira ngo wongere uzamuke. Murakoze.
Urakoze cyane Vincent. Nawe mu kanya Bwana Kamanzi aragira icyo avuga kuri icyo kibazo cyawe. Reka dufate na Ruhu Rwindawiriwe.
Niwe neza bavane.
Yego, ikibazo cyawe.
Banyine ni Ruhu Rwindawiriwe mu karere ka Gasabo.
Ndabyumva ikibazo cyawe ariko.
Niyo njyewe ni igitekerezo nawe mfite. Urabona nyine impamvu urubyiruko rwo muri Afurika rudatera imbere cyane. Akenshi nta mahugurwa bakunda kubona. Ugasanga nk'umuntu ufite nk'ibihumbi bye 50 byakavuyemo nk'igishoro gishobora kumuteza imbere agatanga n'akazi ku bandi bantu. Ugasanga ntabashije kuyashora neza kubera iki? Nta muntu wamusanuye uburyo ki ashobora kuyakoresha akamubyarira inyungu. Noneho ugasanga nanone aratinya ya misoro abandi bahoze bavuga iri hejuru, ahubwo hari ukuntu numva njye wenda bazagabanya nk'imisoro ku rubyiruko bakasa n'abayishyira hasi iri hejuru cyane, kuko urasanga ihanitse ku buryo ushobora kuba ufite amafaranga yawe make yawe agatangireho, ariko ugasanga nanone watangira ashirira mu misoro n'uba ubonye ikintu ushora.
Urakoze cyane. Yego.
Leo nkaba nabashimira kuba mwamaye ikaze mu kiganiro. Murakoze.
Urakoze cyane. Ruhu Rwinda yari mu Rwanda. Bwana Kamanzi, Rafiki cyari igitekerezo, ariko mu gitekerezo cye wumvaga ko harimo ukwiheba, nubwo akiri umunyeshuri akavuga ko asa nkaho abona nta cyizere afite.
Rafiki, icyo kibazo wavuze ati Amerika yateye imbere, nuko wavugaga uti two muri Afurika turacyari kure, nuko nabyumvise urarangiza amashuri ntubona akazi, ibyo bibazo byose wibazaga nibyo koko? Kandi ngenda muri Afurika mu bihugu bitandukanye cyane, nkasanga kuko urubyiruko rufite icyo kibazo, akaba ari nabyo byaduhaye umurego, niko nabyita, kugira ngo tugire ikintu twabikora, kugira ngo kuba urubyiruko rutabonye amizere, rutafite nabyita ngo kitizeye ibihe bizaza, Afurika ni ibibazo byagenda byiyongera. Muri icyo kintu nagira ngo nkubwire nti wikwiheba, kuko ugomba kugira uruhare rukomeye kugira ngo ari igihugu cya Burundi n'ibindi bihugu ubiteze imbere, kuko nimwe nibwo nuko twakabumukiyagwanza mu Rwanda rw'ejo, nibwo rubyiruko rw'ejo. Ntiwikwiheba rero ko turahari kugira ngo turebe icyo twakora kugira ngo tubafashe mu mikoro twaba dufite. Ibyo byose kugira ngo impinduka zibe zizatuka kuri wowe, kuri icyo cyizere ufite muri wowe. Wikwiheba kuko byose birashoboka, nicyo nakubwira. Niyo mpamvu tuba dutegura ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo turebe ko abantu bihebye, yaba ari nkawe n'abandi, urundi rubyiruko rwaba rwihebye, kugira ngo rugire ruganire kuri ibyo bibazo, rufate n'ingamba zikomeye zifatika kugira ngo rwiteze imbere. Wenda Vincent, ku kibazo yavuze kira wenda nagisubiza kikatagiye gusubiza ku byo wibazagaho. Aravuga ati abantu barangiza akazi barangiza amashuri babona akazi, gucuruza se kugira ngo utangire ucuruze uhera ku mafaranga angahe? Ibintu nuvaga ari ibyo bibazo byose yibazaga, ukuntu nk'umuntu nimba nabyumvise neza, nimba uhombye kugira ngo uzongere ucuruze ugasanga ni ikibazo, ntuzongere kubona ingwate kubera yuko amafaranga wahombye nyine bikaba byaguteza ikibazo kugira ngo wongere ugaruke wongere ucuruze. Icyo nagusubiza, hariho ikintu mu bucuruzi habamo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, ugomba kubanza igitekerezo ufite ugomba gucuruza gukora ukumva koko ari ikintu ukunze, ntujye mu bintu kugira ngo ukorere amafaranga, kugira ngo amafaranga ukurikiye gusa, ahubwo ubijyemo ari kubikunze, kuko ugiye mu kintu udakunze nta n'ubwo ucyumva. no kucyumva biragukomera ibanze cyumve umve ko ari kintu kunze ubone kugikora icyo nakugira inama ya mbere icya kabiri no kuvuga ati ndashaka igishoro igishoro cyane cya mbere wirinde kujya gufata umwenda ugitangira ubucuruzi banze utangire icyo washobora icyo wishoboreye ku giti cyawe nubona ubishoboye ubitangire kuko ushobora gufata igihe ufata umwenda ugatangira ukajya gucuruza ibintu utanumva utanashoboye ukajya gucyo ugahomba none ukaza gutera ibindi bibazo byinshi banza uvuga uti ese mfite amafaranga y'ubuti igishoro icyo gishoro nubwo gifite ese icyo ngiye gutangira kiri mu bushobozi bwanjye ntujye gufata ibintu bitari mu bushobozi bwawe none usange byakurushije intege none usange urahombye ikindi uvuga uti ese mba mpombye icyo gihe leta ntabwo yamfasha kugira ngo nzongere ngaruke mu bucuruzi ugomba gukora uko ushoboye mu gihe uri mu bucuruzi ubukore neza ubunonosore neza kugira ngo udahomba kuko uhombye uhura n'ibibazo byinshi cyane kuba yigiye muri banki banki nayo ni umucuruzi abashaka kugira ngo yunguke ntabwo ashaka kuguriza umuntu uzagenda ngo ahombe amafaranga agende noneho amafaranga bamuhaye ntazayishyure ugomba rero gitangire ugomba gukora uko ushoboye kose ukaba ufite icyo bita business plan business plan ni inyandiko yerekana ukuntu ibyo ugitangiye umushinga wawe umeze ute umeze gute ese uzayobora umushinga ninde ese igishoro ni iki umeze gute ese uzunguka gute ibyo byose ugomba kuba wabishyize hamwe none wamara kubishyira hamwe none ukabijyana muri banki kugira ngo banki iguhe inguzanyo ariko byerekana ko umushinga wawe uzakora ibyo rero ugomba ndatekereza ko buri gihugu cyagombye kuba gifite ishami rishinzwe nk'ubucuruzi cyangwa rishinzwe gufasha abacuruzi aho wabegera bakagufasha hari ibigo byinshi bya leta bishinzwe gufasha abacuruzi cyangwa se ugiye gutangira kwikorera uzagenda ubegere haba ari mu Rwanda ndatekereza ko hari ibigo bishinzwe abacuruzi bagufasha gutangira uwo mushinga bakakwereka n'ukuntu wainguzanyo uzayikura cyangwa se ifatizo kugira ngo utangire ubucuruzi ko uzabigenza ibyo bende birajyana na n'uyu mugabo witwa
Ruhurwinda
Ruhurwinda wo muri Gasabo avuga ngo amahugurwa nibyo koko wabivuze neza kugira ngo utangire ubucuruzi witangire ubucuruzi ureba amafaranga mbere amafaranga ntabwo ari uheraho banze utekereze uti ese ibyo ngiye gucuruza ndabyumva ese nzi uko bizakora banze usobanukirwe mbere yo kwinjira muri bwa bucuruzi cyangwa ujya kuguza amafaranga kandi utarasobanukirwa neza uko ubucuruzi bugenda hari ibintu nk'uko nari mvuze hari ibintu bibiri hari ibyo bita kwiga ukabanza ukiga ugasobanukirwa ikindi cya kabiri akaba amafaranga ibyo byombi birajyana rero ntabwo wajya kuvuga ngo ugiye kuko niba utangiye ubucuruzi urajya gufungura konti muri banki ugomba kumenya iyo banki ni amafaranga ari kuri konti yawe ugomba kumenya ukuntu uzajya uyabara none nyuma y'umwaka ku bizajya ukora raporo y'imishinga yawe na raporo icyo bita financial report cyangwa se bijyanye n'amafaranga ukuntu akora nimba yunguka
imikoreshereze y'imari yawe
imikoreshereze y'imari yawe ibyo byose ugomba kubyiga ari uko bikora nimba ugomba gukora fagitire se fagitire bayikora gute niyo wafata umuntu ngo aze ajye abigukorera ari umukozi wawe nawe umushinga ni uwawe ugomba kuba ubizi uko bikora nimba uhaye umuntu amafaranga ujye wishyura abakozi bawe nawe utazi uko bikora abakozi bashobora kugukorera nabi ugomba kubaza nawe ukuntu bikora ibyo ukabisobanukirwa noneho ukabijyanira hamwe umaze kubyumva noneho ukaba ufite n'amafaranga icyo gihe niyo mpamvu ubona abacuruzi bakora neza baba bafite ibitabo by'ubucuruzi bakaba bafite gahunda kandi bagakurikira iyo gahunda ntihagire iyo gahunda ntibayihindure noneho ubucuruzi nibwo bugenda neza ariko udafite gahunda niyo mafaranga wundi waba ufite miliyoni na za miliyoni ntizishobora kukungukira kubera ko nta gahunda igenderaho
ariko bwana Kamanzi hari abashobora kuvuga ngo ibyo uvuze ahanini byakorwa n'umuntu w'umucuruzi ufite amafaranga menshi cyangwa se ufite igishoro kinini nka wa muturage wo hasi nka babandi twumvise bavuga ko batigeze bajya no mu ishuri ibyo bintu kandi bifuza gutangiza ubucuruzi bwo ku rwego rwo hasi nabo bagomba gukurikiza ibyo uvuze
ibyo uvuze ni byiza ibyo urabivuze koko urabona ubona nk'umuturage aba yifite igitabo cy'ibijumba akakijyana mu isoko kugikorera kukigurisha ubona umucuruzi nawe ibyo uvuze ni ariko wa mucuruzi rero burya ibyo ngibyo ni iby'indani bya bindi bigenda kugira ngo amaramuko kagenda bagurishisha mu cyumujumba warangiza kwitugenda kugura ibishyimbo kujya gutekera abantu ubwo ntaga ari ubucuruzi urabona uriya nta muri bitubona ni kwibeshaho ako ntaga ari ubucuruzi nane none ngushaka kugira ngo ukore ubucuruzi bizaguteza imbere waba uri umuturage utaragiye mu ishuri ni ngombwa ko ubyigira ugashaka amahugurwa ukagenda ahantu bakaguhugura bakakubwira bati ubwo wagurishaga ibitebo igitebo cy'ibijumba ku munsi hari uburyo wakoresha ibitebo 20 ku munsi icyo gihe ugomba kumenya kubara ese nimba wagurisha ibitebo 2 birongo kangahe ibitebo 50 birongo kangahe ugomba gutangira kumenya ukuntu ubibara ugomba gutangira kubara ukuntu urwunguko ukura muri ibyo bitebo 50% by'ibijumba wagurishije ugomba kumenya ukavuga uti se noneho kumimbanye byinshi sinkeneye abantu bazamfasha ese nzakeneye abantu bangahe umuntu umwe umuntu babiri umuntu icumi ugomba kubamenya nabo ibyo byose rero bitangiye kuba byinshi kukubana byinshi ugomba kumenya uko bikora ibyo byose ugomba amahugurwa ntabwo bivuga ko ugomba kwiga amashuri ya za kaminuza ngo ucuruze hari abacuruzi benshi tuzi bakora kandi bakunguka batarize amashuri menshi ariko bagomba kuba iyo uzi kubara biragufasha cyane iyo uzi kumenya ukuntu ubishyira ku murongo bituma wunguka noneho ukazagira urwunguko ruhoraho mu gihe kirekire ko turavuga mu bihe birebire bizaza atari ukuvuga ngo ucuruze umwaka umwe urahagaze cyangwa ucuruze imyaka ibiri urahagaze turavuga imyaka 5, 10, 20 n'urubyiruko n'abubyara bakazakomeza bagazakomerezaho
urakoze cyane bwana Kamanzi ayobora urugaga rw'abacuruzi n'abikorera ku giti cyabo b'abanyafurika muri Amerika ruzwi nka Global Chamber of Commerce turimo turavuga ku nama barimo gutegura izahuza urubyiruko nyafurika n'urubyiruko rw'abanyamerika i Chicago muri leta ya Illinois kuri telefoni kandi dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika uwimango wirwe neza uriye he
ndi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Burekani tuwe impaye jata masema
uri kibazo cyawe
bo ikibazo na mbanze bashimira imwe mu nyakiriye nsinda no umutumirwa mwatsini ariko ndaza kugira ikibazo naje kugira ikibazo iko rya Amerika ni byiza bigera hose ariko ntamye ko wenda abantu benshi atari batabasha gukurikira radio n'ikintu uko abantu wenda bafite ibitekerezo numvise ibyo ari kuvugaho bijyanye n'iyo mishinga bateganya nta handi hantu bazakisha iyo mishaje kugira ngo wa muturage wo hasi mu cyaro nawe ayo makuru azabashe kuyageraho kuko benshi bafite iyo mishinga nk'iyongeye ariko bakabura ahantu basohorera amakuru yabo kugira ngo bagire ibitekerezo ikindi cya kabiri mfite ndibaza ku bijyanye n'ubuhinzi iyo gahunda nabo abahinzi n'aborozi bashobora gukorana nabo
mu bo batumiye harimo n'abakora mu nzego z'ubuhinzi ndibaza ko icyo nacyo ari bukigusubize urakoze cyane uwimpaye
murakoze cyane ndabakunda
reka dufate na Theodore wiriwe neza Theodore uranyumva
ego ndakumva neza
uri hehe
okay navuga Imana Theodore imerera hano kibagabaga
kibazo cyawe
njye nari mfite inyunganizi n'ikibazo inyunganizi yanjye ndabanza kuvuga hari ikintu kimo kiragenda kiza mu rubyiruko wowe nimba utangiye bizinesi ugashaka wenda kuvuga ugakora bizinesi yawe uvuga uti nshaka kugera kuri runaka cyangwa se ukumva ko ushaka inyungu mbere y'ibindi byose ariko ikintu cya mbere nimba utangiye bizinesi yawe ugomba kubanza kumenya nimba ukora iyo bizinesi nawe hari ikintu yakoze ashaka kubanza kugeraho kugira ngo nawe akigereho ikintu cya kindi nakongeraho hari igihe utangiye bizinesi uvuga uti njyewe nshaka inyungu nshaka amafaranga menshi nshaka gutunga ibintu ibi ariko kubanza kumenya ko niba utangiye bizinesi hari igihe wunguka hari n'igihe uhomba ugomba guhomba noneho ikibazo mfite nagira ngo mbaze umutumirwa ese ni byiza ushaka kuba wenda urangije kwiga umwuga wenda nagaruka mu cyaro cyane kuko ni ijambo zikunda kuboneka hari igihe urangiza kwiga wenda mu rugo baragufashije babona amafaranga kuri iryo shuri wenda ubashe kumenya imirimo runaka hari ahantu yavuze ngo ushaka gutangira kuri make ariko hari abatabasha kubona n'ayo make ese ku buryo urangiza kwiga wenda uzi umwuga runaka urabaza ariko kugira ngo ubone ya mafaranga uheraho kugira ngo utangire bwa bubaje bwawe wize mu rugero nafashe ikaba ikibazo. Ese ni izihe ngamba baba bafite ku buryo nibura babandi banyize kwiga bazomwuga bageza ku baturage kugira ngo nabo babashe kubona aho bakura cya gishoro?
Urakoze cyane Theodore, nawe mukanya bwana Kamanza araza subize icyo kibazo cyawe. Reka mfate na Jonas Wirwe. Buri he Jonas?
Ndi mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ugambere mwanze muramutse mutumire.
Narakumva.
Ndashaka ugambere kuvuga ku bisanzwe inyigisho n'inzira no guhuza urwaruka birafite akamaro, ariko hagacyamo ikibazo kenshi na kenshi ubuhinga baba bakuye hariya ni ukuvuga gushika gusangiza abandi bashika babwigumiza mu rimwe na rimwe. Hanyuma ku bisanzwe kandi turafite n'ibindi ngorane n'ibintu urabona nk'urugwaruka, urwaruka ni rwinshi cyane, turakenera gukora kugira tubeho tukongera tukabona n'ubuzima. Ariko hacyamo iyindi ngorane kubera turandigwa kare, kubera kujya kuntu twakoze twumva ngo tuvuka mu gihugu gikenye tugaca twumva yuko umenga nyine turakenye, ariko ku bisanzwe bukena ni mu mutwe tuba dukwiye gukora hama tukagerageza.
Urakoze cyane Jonas kuri ibyo bibazo byawe n'ibitekerezo. Bwana Kamanzi, gerageza usubize abakunzi b'ijwi rya Amerika, Uwimpaye Theodore na Jonas.
Yeah, Uwimpaye wakoze avuze ati ntabundi buryo mwanyuzamo ibi biganiro, ubwo wenda ijwi rya Amerika rirabyumva ko ufite uburyo rutanga rubinyuzamo mu bindi biganiro bya za Facebook cyangwa handi bikagera ku bantu benshi. Ariko twese dutekereza ko abantu abanyarwanda n'abarundi benshi bumva amaradiyo, cyane cyane abanyafurika bumva amaradiyo cyane, dusanga ariho amakuru agera ku bantu cyane cyane ukurikije za radiyo. Ariko ku bantu bafite nka za telefone mobile, ko birebye abantu benshi bafite za mobile, hari za message twohereza dukoresheje ibyo nabyitwa za social media cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga. Niba ushobora kuba ufite telefone ushobora no kujya kureba kuri website cyangwa se urwego rwa interineti bizanyuraho, bizajya binyurana live mu bigambo. Ariko niba ushaka amakuru wajya kuri iyo website ukareba ukareba ngengo rwema, wenda waza kuba kubatubwirira izo za website.
Iyo site yawe wenda wayibabwira bakayumva?
Website ni bita usafricayes.com, wenda navuga kanshirikanye ni u na s u s a cyangwa africa yes.com, ni ijambo ni usafricayes.com.
Iyo site yawe kuri message nari natanze ku rubuga rwa Facebook ndaza kuyishyiraho kugira ngo abifuza kuyisura bayisure.
Yes, yeah. Aho ngaho rurajyaho noneho ukagira register, ushaka aragenda akiyandikisha, birafunguye ku bantu bose, ntawe bivuga ngo birahagaritse. Ushaka ujye kuri urwo rwego rwa interineti, kuri urwo rubuga rwa interineti ukiyandikisha ukaza, nta kibazo. Hari tufite na za Facebook, Twitter account, kuri za social media hose birahari, wagenda ukabibona. Hari n'abantu bamenyere nk'ibintu bya internet, wenda badukurikira ibyo bita hashtag USA yes 2018 cyangwa 2018, icyo bihita bikujyana ahantu hose ushaka. Ikindi uravuze iti abahinzi n'aborozi, niba twarabatumiye, uri umuhinzi, uri umworozi, aho wari hose wumva ushaka kwitabira iyi nama, rwose ntucikwe, uze twabahaye site ya interineti wakwiyandikisha ukaba waza. Waba uri mu Burundi, mu Rwanda, no mu bihugu byose byo muri Afurika no ku isi hose, mwaza nta kibazo. Hari undi wabajije ati ese udafite n'igishoro, hari nk'ubwo udafite igishoro amafaranga wayakuraho byagenda gute kugira ngo utangire ubucuruzi? Hari ibintu byinshi yavuze, wenda ntabwo mbisubiramo byinshi. Burya gutangira ubucuruzi, iyo utangiye ubucuruzi uhereye ku mafaranga urahomba. Ubucuruzi buhera ku gitekerezo, ntabwo buhera ku mafaranga. yuko ushatse kuvuga ngo ngwe ntafite amafaranga ntabwo nzatangira ubucuruzi ntabwo ubucuruzi ntabwo buzashoboka urumva kuba ufite amafaranga ngo ugiye gutangira ubucuruzi ntabwo ari byo banza utekereze igitekerezo cyiza ubwo utigera ibintu nkunda njye nikundira tubwe nikundira ibintu bijyanye bijyanye nko navuga nk'ukiza nko kwigisha cyangwa se uburezi mu burezi ushobora gukuramo igitekerezo rwose ukimbira umurimo wamara kuba igitekerezo kugishyira hamwe ukicara hamwe ukicara ukagishyira ukacyandika neza waba utazi kwandika ugashaka umuntu akakwandikira akabigushyirira mu buryo bwiza bwanditse none wamara kucyandika ukaza kugisobanura neza kwerekana n'ukuntu abazakugufashamo ukerekana amafaranga akenewe kugira ngo kizakorwe icyo nicyo navugaga ni se business plan none wamara kugitekereza ukajya muri banki cyangwa kujya mu bantu bagufasha kugira ngo bagushakire amafaranga wenda hariho ibintu wenda rwema mu rwego bitajyanye n'urugaga rw'abacuruzi mu byo nkora mu buzima busanzwe bundi ni ikigo gitanga amafaranga tugaha amafaranga abacuruzi kuko ufite igitekerezo nk'icyo ngicyo ntabwo turi banki ariko ni ikigo kigenga ariko duha amafaranga abantu bafite ama project cyangwa ideas
imishinga
abantu imishinga iyo uje rero unyohereje umushinga ntabwo umushinga mbona banyoherereza ntabwo imishinga bifite amafaranga nyine baba bakeneye amafaranga ntabwo kugira ngo utangire gucuruza ntagomba kuba ufite amafaranga umushinga wawe niwo ugomba kwerekana ko uzunguka none abantu bakawureba babona umushinga uzunguka noneho ayo mafaranga hari abantu bashinzwe kugushakira amafaranga kugira ngo utangire icyo gitekerezo cyawe wenda ngiranye wenda nizeye ko wenda yabyumvise neza banza utekereze icyo gitekerezo cyawe ugishyire mu buryo bwiza uzabona abantu bagufasha gutangira umushinga wawe hari undi uriya warangije rero akora numva ngo atanga ibitekerezo ibitekerezo utanze ni byiza uvuga uti twebwe abanyafurika nitwe twirimita niko nabyita nitwe twifunga kuko burya icyangombwa mu mutwe ufungutse ugatekereza ko ikintu byose ubishoboye urabishobora ariko iyo mu mutwe uvuze uti ibintu simbishoboye ntabwo ubishoboranye ibintu byo wita mindset bituma ibintu byinshi tutabigeraho ariko iyo uvuze uti ikintu ndagishobora kandi ndagishobora ntabwo ari ngombwa ko kiba uwo munsi ugitangira buhoro 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 ukiha igihe ugahitangira ukagenda uvuga uti intambwe ya mbere ni iyi ya kabiri ni iyi ya gatatu ni iyi ni bimwe twavugaga nababwiraga mu kanya mvuga nti ibijyanye no gutangira umushinga cyangwa gutangiza umurimo kwihingira umurimo biteye bigenda turatangira ku gitekerezo nyuma gitekerezo ubanze igende wandikishe iyo kampani yawe ihinduke noneho isosiyete yawe numara kuyandikisha ugende ufungure konti muri banki kuko banki igomba kukumenya kugira ngo uriya mushinga uwujyaneyo ntabwo uzajyana umushinga bakubwira bazakubwira cyo ufite konti muri banki ufungure iyo banki ufungure konti muri banki n'umugore ufungura konti muri banki ugende wandikishe nk'abakora mu Rwanda muri amasosiyete y'ibigo yandika amasosiyete hari icyo bita kubona lisansi urumva ko ntabwo wakora bataraguhaye inyandiko ikwemerera gukora hari kwandikisha sosiyete no kubona lisansi yo gukora ni ibintu bibiri bitandukanye iyo lisansi yo ugomba kuyibona nimba ufite ushinzwe ikigo gitwara abantu hari ibigo bishinzwe kuguha lisansi yo gutwara abantu icyo ugomba kuyibona iyo lisansi urayibona byose iyo bimaze kubishyira hamwe niba ujya kuguza amafaranga utarabishyira hamwe ibyo byose ntabwo ujya kuguza amafaranga kuko ngiye kuguriza amafaranga ndabanza ndebe se ufite sosiyete ihari ifatika ese ufite abakozi ushaka kuzakoresha ni bangahe ese ufite konti muri banki urayifite se wariyandikishije ufite lisansi yo gukoreramo urayifite abaguzi bawe ni bande kuko icyo ni iki gikomeye cyane n'inzu uzajya gukorera ese ufite isoko ibyo uzagurishaho uwo mushinga wawe ibyo byose ni bigomba kugenda buhoro buhoro byose bishyira hamwe wamara kubishyira hamwe ukabona kujya kugenda waba ushaka kuguza amafaranga hari uburyo butandukanye bwo kubona amafaranga kugira ngo utangize umushinga wawe hari kuba waguza cyangwa se wagenda ukabwira abantu umuntu waba avuga ati ngewe kuko igitekerezo cyawe ni cyiza nanjye ndashaka gushoramo imari ugafatanya n'abantu kandi twige kujya dufatikanya dukorera hamwe apana ko umuntu wese atangiye igitekerezo akakicarana ati nge nta muntu ushaka kuhorana nawe twe tugomba kujya dukorana n'abandi ukavuga iki gitekerezo ngiye nubwo ni cyiza ko nyine abandi bamfasha kugira ngo ndishyire mu bikorwa none undi muntu ukaba wafungura iyo sosiyete wakazana n'imigabane uyazana 50 nawe ugashyiramo 50 cyangwa se wayagumana 60 ndakazana 40 mugafatikanya kuko Amerika yatejwe imbere n'abantu bafatikanye dufashe nk'izi asosiyete zaba za Facebook cyangwa se za Google mumva cyangwa se Apple bose n'abantu babiri bagiye bashyira hamwe cyangwa batatu noneho bagaca igitekerezo kigatera imbere kuko umuntu umwe ngo umutwe umwe kugurusha bari gusara
gufasha gusa
ariko iyo ufatikanyije n'abandi icyo gitekerezo gitera imbere ndatekereza ko icyo kintu tukunda kubura muri Afurika buri muntu wese abashaka kwiharira ikintu ngo ntabwo nshaka kugisangiza abandi ugasanga rero ntabwo dutera imbere twige kujya dukorana hamwe.
Jonas yanavuze ku bijyanye no kurambirwa vuba.
Ya nibyo koko kurambirwa yabyongeye nibyo navugaga nti ibintu bigende intambwe ku yindi ntusimbuke intambwe utabanje yindi icyo gitekerezo wakigize none ufunguye ugiye kwandikisha iyo sosiyete yawe kugira ngo utangire imikorere nibyo ngibyo ugomba gukora tugomba kwihangana n'ibyo bintu bidakunze uyu munsi ejo bizakunda iyo ejo bitakunda ejo bindi bizakunda hari nubwo ubigira gutyo ugahomba ariko ntute ubuti iyo uhombye uriga ugabuye isomo nuko zongera nanone ntubwo ngo urarambiwe icyo kintu kuko ni cyiza wa iyo natwe wavuze ni cyiza two kurambirwa ahubwo duhozeho iturambire nicyo namba nakongera.
Ndibaza ko ari Jonas wanavuze ku bijyanye nuko abo ngabo mutumira usanga baza bakarahura ubumenyi ariko ntibasangize urundi rubyiruko rwaho bakomoka ubwo bumenyi baba bakuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu bahanga baba bahuye nabo. Hari uburyo muzakurikirana abo mutumira kugira ngo nabo ubwo bumenyi babugeze mu bandi benshi?
Icyo kiruvuga ni cyiza cyane ni nacyo ipfundo ry'inama ryo gukurikirana niba uje ukamenya ukafata ubumenyi noneho wagenda ugasanga nta kivuyemo icyo nicyo ahantu dushyiramo ingufu cyane bibaho yuko nk'abantu b'urubyiruko kubera yuko baba bataragira batarakomera cyane turabakurikirana tujya tubakurikirana n'imbuje ugataha ntabwo tuzakurika ngo ugende uvuye muri iyo nama kuko twagushyizemo ingufu cyane kugira ngo tugufashe kuriyo natwe tuba dufitemo iyo nyungu yo kugira ngo tumenye nimba nawe hari icyo byakumariye tujya tubakurikirana twashyizeho itsinda ry'abantu rizajya rikurikirana abantu baje muri iyo nama dushaka icyo bakuyemo n'icyo bizabamarira n'abo bagiye basanze icyo bazamarira abandi basanze batashoboye kuza ku buryo rero mu byo twashyizeho inama ntabwo izajya ibera muri Amerika ni inama ihoraho buri mwaka umwaka wa mbere nibwo tugitangira izabera hano muri Amerika umwaka ukurikiyeho izabera muri Afurika ntabwo hari ibihugu tumwe kuganira nabo bizaberamo ariko izajya iba umwaka umwe muri Amerika umwaka ukurikiyeho ubere muri Afurika kuko bizatuma koko tugenda dukurikirana abatashye ese bagize kuki kandi tukongeye tugarure ba bandi baje mbere bongere bagaruke noneho basangize abandi bashyashya ibyo bagezeho cyangwa se iyo nama yaba yarabamariye.
Olivier Kamanzi ayobora urugaga rw'abacuruzi n'abikorera ku giti cyabo b'Abanyafurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugaga ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce, ni nabo barimo gutegura inama ya mbere izahuza urubyiruko nyafurika n'urubyiruko rwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazabaganira ku bucuruzi n'ishoramari cyane cyane mu nzego z'ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'ubuhinzi, ndetse n'uruhare rw'urubyiruko mu kwiteza imbere no kwihangira umurimo. Iyo nama iteganyijwe ku itariki ya 12 na 13 y'ukwezi kwa karindwi i Chicago hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Olivier Kamanzi, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ya murakoze cyane Rwema, nagira ngo nshimire rwose badukurikiranye. Ubwo turabatumiye muze ngo mwitabire, bizabera mu kigo mu ishuri ryitwa University of Chicago abantu bose barayizi ni ishuri rikomeye cyane muri Amerika rizwi mu maniversite icumi ya mbere ku isi. Ubwo rero twize ko mwese muzaza. Rwema ndagushimiye kandi nshimiye n'abatumire bawe abatanze ibitekerezo byose, bose ndabashimiye. Murakoze.
Ndagushimiye nanjye, nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika, nshimire injeniyeri Nashwa wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro, ndetse na Isaro Murenzi. Mwese murakoze, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye Edirwema.
Turashimiye Edirwema mu kiganiro.